RJ, the DJ, all day, baby.
This goes out to all lovers and friends, friends and lovers, and make sure that you get this song to the one you love, Tafazali. Hey, are you ready?
Hey, your trunk.
Tena nakupa habari, pulike kwa makini, mabaya na siri, njio na mina baini, nimekupiga muhuri, hapa mwangu kifuani, basi baby don't worry, I love you sweetie honey, wendo udi la waridi, wangu lulu marijani, mola kanipa zaidi, nzuri ilo thamani, mimi kwako nishafika, mwingine siku tamani, waniparaha, mwingine simtamani, wangu hani hayoni, mapenzi yako jamani, wanipumba za akili, mwingine simtamani, tupendani kwa akini, niwe wako wangu mimi, tusha kula na amini, minawe mpaka peponi.
Nishafika hani achapu papapara Unidekeze tucheze cheze Umenitika
Wangu hani hayoni Mapenzi yako jamani Wanipumba za akili Mwingine simtamani Tupendani kwa akini Niwe wako wangu mimi Tusha kula na amini Minawe mpaka peponi Mwingine sina Mwingine sina
Ladies and gentlemen, they call me RJ, the DJ, and thank you so much for listening. I want it.